wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed Soomaaliya uu heliyay wasiirka waqafti arrimaha diinta iyo waliba uu ku qayb galana kulan ku hadalay amniga deegaanada koonfur galbeed kulankan iyo waliba uu soo kadhay saldhiga ciidanka booliska gobolka Bay ee magaalada Baydhabo walina sidoo kale ku qayb galay saraakiisha ciidanka booliska gobolka Bay aan degmada ujeedka shirkun iyo waliba uu soo kasaabsanay sidii koornankan qaado lahayay sugida amniga guud ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Bay maadaama amniga uu muhiim yahay nolosha bulshada kulankii waliba ku hadalay taliyaha ciidanka booliska gobolka Bay gaashaana sare aamin madarur soona sharaxi muhiimadda ay leedahay xaqiijinta amniga gobolka Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo soona saraakiisha ciidamada fari in bulshada safaylan yoolan dhaqamana soo korlan qaada amniga deegaanadanka
geekontina soo koodana sidii magaaladan ama gobolkan Bay amnigee wala qowda fadi saraakiilay un amnigan unin hir saaran qof kale oo aad tijeeyay magaaladan oo Baydhabo un hir saaran majara marka maynaa ku baahanya magaaladan sidii un amnigee wala qowda fadnayn ee un meel raayis masuuliyadii un ilaayna saari booliska meel ku faday anti meel raayis xuqo ama telefoonyalka ama hoggaamada meel ku faday qof walba shaqada u sileey ama shaqada madaasi u sahay anti sidii soo qowda si cadaalad soo qowda ummatan hajiidida ummadaasi ismeeliisa maamulaa mas'uuliyadii saaranta ummatan is hadhawaysada hadii aad ummad isku fogaayta meel raayis ma ahraas warbixina ma ahraas xogna ma ahraad meel aan baahnaa saraakiilay anti bulshada la hajiidida la hadhawaysada hadii aad bulshada aad hanjiidina aad hadhawaysana ama darada zaaidaas hadii aad bulshada hadhawaysada hadhawaysatoon amniga ka dhawaade marka muhiimadeen way balan ku baahnaa booliska magaaladan booliska ya amniga lagu falay qof kalmal weydiyow xeer Baydhabo hooba magaaladan meel raayis warka dhig booliska ya may baa laayay may baa booliska mar welbe way baan suriya badbaadiyaha naf iyo maal ku way hadii aad meel raayis lanka masaakinka lanka tabarta toron lanka hoogale muwaadin Soomaaliyeed oo mir kastri ama gobolka Baydhabo mas'uuliyadii way ba saarantaa booliska nimankaagnaba diidkee dadku ku qabada la falaa ummad meel raayis ku qabada la falaa booliska booliska meel ku baahnaa dadka oo meel raayis nimankaagnaba diidkee aan banaanka gaba aan daaw tarawna may ba la falaa ilaa qabada sharag la waafaji saldhig la sheena maxkamada la saare mar weelbina siin kanag naga hayna qof aan baha karo oo gobolka Bay qofkii aan daawad daawadan ka baha nimankan naba diidke may dhammaantii mayba farantina inta la qabado hiido amniga gaanti la geli mala mal mal dul qaadan doon lan oo may raayis naba diidkan Bay inta magaalada ee gobolkan Bay isu meel dawladda xukuumad isu sakanaga marka dambeyn isugu meel ruugo oo nimid kale wadii kor loo duqay doon meel dhibaato ka diiri doon meel may raayis dhibaato kala kulmo doon
ciidanka booliska gobolka Bay gaar ahaan degmada Baydhabo ayaa maalmo ilaa dhaafi wadeen dadaal ku hormariyay amniga magaalada iyo guud ahaan deegaanada kale ee hareereysan iyadoona howlgaladaas iyo hoggaamiyayna saraakiisha sarsare ee ciidamada booliska iyo wasaaradda amniga madaxda ku dareerta